manche e li e li am suyi e manche seili e li gangu wali bua munisino hambare sene i afumak e yamba ahili siya amtari
aye
aye
ena gudomi on koran dinigi aman kaddenu kubilawna deganada i degmoyen kutirsan golka baye bakolol gala kudareran deganka say e walhol gala kudarerana
deganka imanche e li e li am suyi so maleri e li mada amu somo ikkaisiren ya ini memang kan sore
haye
memang ini sing ini dan sing ini wali bua ini nak bersih wa ini wa habaris ini ini dia nak kan dia habis kalau dia orang merne ada afmak tapi dia nak dia dan dia nak yang kedua
haye ini kan afmak kat dia nak kubilau ne isbetal ke kiale degan kasi
ah degan ke isbetal katal entret ko katal isbetal kiale wali bua degan ke bahis isbetal ulau ini dia dan dia dan
haye
hal ko ka tale baaj mudo wala
haye marka ana isbitaalka aadina ku hadana deegaanka wal cudur ay ku jiraana oo markaas bulshada hada la dhibaysan
wallahi laa wali waad deegaanka ila roo mando ay wal yaable kana ay dadka aan tahay jiro oo mar ma jiree gudda iyo onay mar ma jiree oo malale yaayay mudo wax dibaay
haye marka dad hada in jiifan jirana
aa dadba oo maran ee dirmi malaan ee fooyeen ee jira
haye
adeer oo wadaa samtaalan ay saasaan leen xeed kanaalin ko waliin ka ee ila yallan kubira ay daaw taale laakin waa bulay kubira digan kubira miya antaas ku gofoo dhek nool baahi illa iyo marnaa barba marnaa hagarka ibu ulu baraka in ku dhakay lonko kooyay deegaanka ee aanu ay baahi dhigo walba ay ka taliyo ko nagdima ila yaa ka haati tii gudeeda ala
marka aan isbitaal kiya yara gudoomiye mis aan daawadi iyo in lahayn ee markaas la daweeyo dadka
daawu ee jumtaale waa ma isku jira wiil safal gale ma dhigay lama bool go horato oo kale iska ku wees
haye
taasaan si maama isku jira
aan marka aan wali baan malee intee dhaqaatiirta yariin isbitaalkaas
aa dhaqaatiirta yariin wali buu daawu taale dhaqaatiirta jiraan aan fiirki baaliin ku aad diigan ka baahis mudo wala
haye
taasaan
marka aan wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed Soomaaliya wala xariir ee la sameeytana
wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed madad daawu oo marna farax badan sheentii hadda mu wala taale yaddu marne amsi akii yaddu daawo idin sheeno halka wali buu dadka taxaatir tii yiri dadka badii baahida dabool waa isii
haye ana ma in dalbad waa tan wal gurmad oo daqaatir la isin sheena sida marka la ku caawe dhibaatada bulshadeed ee ku jira deegaanka goobdu shabeelow
walaal dalbad la yimid dalbad ka soo gaay
haye
taasoo
tan walbarashada hadii uu anagana deegaanka haysay walbarashada markaas ka filan dhiniga bulshada
aniga bulshada iskool halin ku ka taala halin ka arday in la far badan yar riid wali buu dadnila oo laadir dali oo waalidinka lay dadko marna iskool ku wal ka dhiga macallimiinta iyo lay wal siyaad ma yado aqaab lay oo iskool ka kiniga mashaar ma jirto
marka in iskoolka walbarasho oo in bulshada kaafiyaasi ku dareerana
wallahi yaalka nimanka oo iskoolka suugan ila dilalaha kula nimiga oo marnay oo marna masheerka waa masheerku meelan faarana ilma macallimiinta ee jiraan dilalaha walbarasho yaa wax barwaa oo marna oo mar
marka in hadii oo in helayn walmishaar ee macallimiinta dhikaayaan ku helayna wasaaradda walbarashada dinig waliba seminaaro oo wala ka baro macallimiinta naftirsho
wallahi macallimiinta iyo dumni walbarashada ee seminaari wala furti ma la waalidiin oo ulada dhalinyaa u deeso nunku gaade din walbarashada nunku gaade iyo nasiyaha waliin ee la jeedalaha ee la jeedalaha ayaa si la walbarahan dunidu koonfur galbeed baad anandara wali ko sudaanahi wadankaasi nin waxbarashada inuu maragna biyo imarna caafimaadka wali ayaa wiyo qodsadaan ayni eedi eedna baahda sultaan ayni lahani gurmigu gurmigu dibiyaa miyaa qodsaday walaal
eedamaas inta gudoomiye
adigu walaal